Kamalina na Buganda Charles Peter Mayiga akutedde abali mu byobufuzi okwewala ebyobufuzi ebyempalana tekwabizza eggwanga emabega. Bino Kamalabyonna abyogeredde wano ku Bulange e Mmengo mu nsisinkano n'ab'ekibiina ki Democratic Front nga bakyese embuga okwanjula ekibiina kyabwe mu butongole. Katikkiro banna DF abatiisa obuvunaanyizibwa obw'okusoosowaza ensonga za Buganda Ssemasonga n'akkaatiriza nti Obwakabaka bwe butebenkera ne Uganda era etebenkedde.